abaserwaniranga yegwanwanira era alwana nange abeera alwanye naawe kulabye olwanye naabo abalwana nange yanwanira entalo zange oyo mukama yazisobola abamanyi abasobola
saba era manyi nti oyinza byonna ebitayinzika erifa abantu
Sigalu vale wabwe
Senja kwe siganga kwe
Yeranku mube sigaba na babwe